adwumadie no mu die ntia e ma because it's an issue of leadership akandifo na omu disnet animo na nkasa nkasa no se bi mpredi asa e me se omu adwumadie no akakakra en sheda enimu bebere sa ene edi adwuma so ma ho na se wuntimi nye ni yie dia ene no ape ba bi no agina so ahun edi edi ase mi etia wa se yanko afuwa ni bibiri eno mwa senator se iti the organized labor ya ni iti minka se yansu so ya chunye hon ejira nchengi because ya kwa ebe jina yanko afuwa omusika omape omutubo omaye ewa senator ena eduwa hane amaniye ebebre omu eno iti said ya beya senator beti nye dimu dache na enko onko base abribiano senator ebya padie ya ton senate ya padie ya ton no sabi mpredia sa mesere moma men chire mu nka se enye se bi ekokoye se bra na champion na ekwakoto senate property ni ntina ye ka se ye tu atia da bi we are not doing politics so but ena enye se aban mu nipa ekoto ntina ye yesa da bi but we see ya no hwehwe mu yie pa de a e wo se ye timi a restructure senator nkasa ene ni leadership ene ni board ni nyina na omo a omudimu SPC ta em yehwehwe omo no mu medi senator ni se de ebeya senate enkonkwe na nka ebe de na senate kwa de enkom aboka timisere ye gina bia enyina eno no
okay but na about that to us mami
aha se ye fo se si nya eni papa mu omudi senate anim leadership no eye nkrofo a omudi mu na omutimi gina wo mnanso na omutimi di omutirim etimi ebebe di senate anim a senate enye dwuma a omubie adwuma bia
na moyi doc
onse bibi yesese bibi ankoka papa ka papa nyi tede
e de na akoka papa afi
aha de akwakwaka no ye sad the sale of 6 senate properties no ɛno na akɔ akɔfa ɛna ama yɛni abie ɛwɔ nɔɔma bi ho ɛno na ama yɛbisa nsɛm bi so aho enti sɛ wobisa saa asɛm no a you are right but yɛse akwan tenten bia no anammɔn a ɛdi kan no ne yɛde hyɛ aseɛ enti weesei no a aba no ɛwɔ sɛ sa aseɛ firi baabi enti ɛm sɛ saa bere no na yɛn so so yɛadwene aba so sɛ daabi sɛ wohyɛ senate ɛne ne dwumadie ɛne deɛ akɔ ne deɛ aba ne deɛ aba bɛtwam kɔ a ɛme sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛde krataa bi bɛto dwa na yɛn so so yɛtumi bisabisa nsɛm bi na yɛtumi boa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a senate ɛbɛtumi agyina nnam nso bakyɛ ghanafoɔ ɛhu ne sɛ utag ɛyɛ demonstration na yɛyɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛtumi aboa adwenkyerɛ meetings discussions bi a ɛbɛkɔ so ama senator agyina nanam nso no yitaga yɛ ready sɛ yɛbɛyɛ sɛ adeɛ no ɛde aboa
okay enti wokyerɛ sɛ nyɛ demonstration na moyɛ ɛdeɛ important na moyɛ strike
no sɛ wohwɛ a yɛwɔ kwan a yɛfa so de kɔ strike yɛ letter no ɛnkyerɛ sɛ utag members ɛkɔ strike
okay
but we are making a demand sɛ you know ɛwɔ sɛ senate mpanyinfoɔ no ɔma nkasa mfiri wɔn mu pɛ mu na ɔmo mpɛ baabi ntena sɛ aban no nso ɛwɔ tumi sɛ ɔbɛtumi ayɛ saa onye wɔn mu nyinaa mfiri hɔ na afei ɔmo constitute committee bi a ɛbɛtumi ama pass interim committee na going forward no yɛtumi ɛde ɔmo a ɔmo sɛ na ɔmo fata ɛde ɔmo aba ama ɔmo aba abɛdi animu.
Okay.
And the agency be a strike na yeko, but all the same no. Yes, so yeah the atwa say yeah sha by any the power is that be no yeah show money say omo ebe she de ye cano no me diso. She shim let's see who say a yabu apaya de ya and your coin be a that why says my yes so yɛkɔ strike no yɛbɛkɔ
okay but wokasa na pɛi a dɔk wadaroma wo wakyerɛ sɛ mo protest yi is pointed at leadership ne board of senate aban no amu kire se odi ne sika odi ne nsa boss ne tika mu no ono so so den amu ka kire no doc
oh we are still discussing ono so so asem ese se ye ye choro no ye betro dia ye betro dia kwa koma
because amu se
one ye the major key stakeholder in the affairs of SNET.
Mm-hmm. Yes.
And now, we appointed the board and we appointed the leadership of SNET. All right?
Mm-hmm.
And we can make the first request. We share the muka krabans also. We have man on
Dr. Boyin, my final question. Yes, organized labor, are you not being unnecessarily difficult on this matter? Doc?
Openi sabi impedu ya kan o mani ya chichire ena se we share meetup as an organized labor committee association ye chire ya dwene ena ye share say e don ma be ko ye at least we are the cradle of knowledge so se we share adisiani adinima me fan se utag ne dikan enti yentimi fitin prekopem poye se so mamuja anyede emma we na ye dia betuja no ya dwene ho pa. In fact, we've done a series of meetings, we've had extensive discussions che ade no e ba yenye ne o so in our last national executive committee meeting e kumase we had a discussion on it, extensive debate enti ya dwene ho ansana later no ye deba. The only thing is that it has been a coincidence with the demands of your friend is saying TUC. So it before say senka you TUC crown kwa ka still ye letter nka beba out said it be anka beba. So you know it's not because we are making unnecessary demand. In fact, in our efforts, you know, towards national building, you know,
yes,
we have had several engagement of government officials. Several. They affect it directly. Any they affect your man directly. Any they affect your friend is saying people indirectly, you know. We talk about it. We have discussions on it. So mm-hmm. And you should communicate when and when it is necessary. So it is not an issue of saying yeah, you put too unnecessary demand, you know, on the current government.
Okay.
The problems of Senate is not just limited to this government alone. All right.
Yeah.
It has been your friend is a systemic, you know, problem. Senate AFC. And I think that we need to deal with it. So I was say a bank run, I said that you need to free, you know, Senate affairs, only a Senate, purely, you know, regulated institution, you know, with its own structures and its own leadership and all that. So we should be able to do that.
Why never regulate if you are calling for a regulation? Who should do this regulation?
Your friend said there will be laws governing it. Then you probably institute it as a private individual, a private organization,
mm-hmm.
separated from government controls.